inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyize iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twabonye ko abakuru b'Abayuda bashatse kwica Yesu kuko yavuze Imana kwa rise, bavuga ko yegeranyije n'Imana. Abantu benshi bakurikiraga Yesu aho yajyaga hose. Nyamara muri abo bose harimo bamwe bizeraga amagambo ya Yesu, abandi ntibayizere. Yesu yahisemo intumwa 12 azitoranya mu bantu benshi bamwizeraga kugira ngo abane nazo, azigishe kandi azitume kwamamaza inkuru nziza y'agakiza. Intumwa 12 zatoranyijwe na Yesu zitwaga Simoni witwaga kandi Petero, n'umuvandimwe Andereya, Yakobo na murumuna we Yohana bene Zebedayo. Aba uko ari bane barabarobyi. Izindi ntumwa ni Filipo, Bartolomayo, Tomasi, Matayo wari umusoresha, Yakobo mwene Rufayo, Tadeyo, Simoni w'Umunyakanani na Yuda Isikariyoti wagambaniye Yesu. Ayo mazina ushobora kuyasoma muri Matayo ibice 10 uhereye ku murongo wa 2 ukagera ku wa 4. Abo nizo ntumwa zagendanye na Yesu. Hari kandi n'abagore batandukanye bakurikiye Yesu aho yajyaga hose, barimo Maria Magdalena wo Yesu yakuyemo abadayimoni 7, Yohana mukakuza wari igisonga cya Herode, Suzana n'abandi bagore. Abagore bafashije cyane Yesu n'intumwa ze mu byo bakeneraga mu buryo bw'umubiri. Ibyo wabisoma muri Luka 18 ku murongo wa 2 na 3. Nk'uko twamaze kubibona, abantu batangazwaga cyane n'inyigisho y'umwami Yesu kuko yigishaga mu butware abigisha b'idini batari bafite. Ubutware bwa Yesu ntibwagarukiraga gusa mu magambo gusa, ahubwo bwemezwaga n'imirimo ikomeye yakoraga, kuko ibyanditswe bivuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo ahubwo ari ubw'imbaraga. Aya magambo yanditse mu Bakorinto ba mbere ibice 20:20. Mu isomo ry'uyu munsi turaza kubona uko umwami Yesu yari afite imbaraga n'ubutware ku byaremwe byose no ku isi yose. Turatangira dusoma mu butumwa bwiza bwa Mariko igice cya 4:3. Ibyanditswe biravuga ngo kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati, twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye ibwerekeza yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga abwira inyanja ati, ceceke kutuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, niki kibateye ubwoba? Ntimurizera. Baratinya cyane baravugana bati, mbega uyu muntu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Muri Mariko ibice 5:1 aravuga ngo bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadareni. Yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva, nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waho munyururu, kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntiyagira umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakurizayo yikebesha amabuye. Abonye Yesu akiri kure arirukanka aramupfukamira ataka n'ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose? Nkurahirije Imana ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Kuko yaramubwiye ati, dayimoni we muvemo. Aramubaza ati, witwa nde? Undi ati, Ingabo niryo zina ryanjye kuko turi benshi. Aramwinginga cyane ngo atabirukana muri icyo gihugu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha, nuko baramwinginga bati, twohereze muri ziriya ngurube tuzinjiremo. Arabakundira, abadayimoni bamuvamo binjira muri izo ngurube. Umugana wirukira ku gacuri siyisuka mu nyanja zihotorwa n'amazi, zari nk'2,000. Abungeri bazo barahunga babibwira abo mu mudugudu n'abo mu ngo, baza kureba uko bibaye. Bageze aho Yesu ari basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye yambaye afite ubwenge nk'abandi baratinya. Ababonye ibyabaye kuri uwo muntu n'ingurube babitekerereza abandi, bahera ko baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo. Akikira mu bwato, wa muntu wari utewe n'abadayimoni aramwinginga ngo bajyane, ariko ntiyamukundira, ahubwo aramubwira ati, "Witahire ujye mu banyu, ubabwire iby'Imana igukoreye byose nuko ikubabariye." Aragenda atangira kwamamaza i Dekapoli ibyo Yesu yamukoreye byose, abantu bose barumirwa. Nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, abantu benshi bateraniraho ari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramwinginga cyane ati, "Agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho." Aragenda ajyana nawe, abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Nuko hariho umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12. Ababazwa n'abavuzi cyane benshi bageragezaga kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose, abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati, "Ninkora myenda ye gusa ndakira." Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arababaza ati, "Ninde ukoze umwenda wanjye?" Abigishwa be baramusubiza bati, "Ese ye, abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho?" Abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi, kuko azi ikimubayeho. Araza mwikubita imbere, amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati, "Mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendere amahoro, ukire rwose icyago cyawe." Akivugana nawe haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi bati, "Wa mwana ko yapfuye, uracyaruhiriza iki umwigisha?" Ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira umutware w'isinagogi ati, "Witinya, izere gusa." Ntiyakundira undi muntu kujyana nawe keretse Petero na Yakobo na Yohana mwene se wa Yakobo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi, ahasanga urusaku rw'abarira n'ababuruga cyane. Nuko yinjiye arababaza ati, "Niki gitumye musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye, ahubwo arasinziriye." Baramuseka cyane. Arabaheza bose, ajyana na se w'umwana hamwe na nyina n'abari kumwe nawe, ajyaho uwo mwana ari. Amufata ukuboko aramubwira ati, "Talisa kumi," bisobanurwa ngo, "Gakobwa, ndakubwira ntibyuka." Uwo mwanya ako gakobwa karabyuka karagenda, kuko kari kamaze imyaka 12 kavutse. Uwo mwanya barumirwa cyane. Yesu arabihanangiriza cyane ngo hatagira umuntu wese ubimenya, abategeka gufungurira ako kana. Muri Matayo 9 ku murongo wa 27 aravuga ngo, "Maze Yesu avayo akigenda, impumyi ebyiri ziramukurikira zitaka ziti, tubabarire mwene Dawidi." Ageze mu nzu, izo mpumyi ziramwegera. Yesu arazibaza ati, "Mwizeye ko mbishobora?" Ziramusubiza ziti, "Yee databuja." Aherako akora ku maso yazo arazibwira ati, "Bibabere nk'uko mwizeye." Amaso yabo arahumuka. Yesu arabihanangiriza cyane ati, "Mwirinde ntihagire umuntu ubimenya." Nyamara basohotse bamwamamaza hose muri icyo gihugu. Bakigenda bamuzanira ikiragi gitewe na dayimoni. Amaze kwirukana dayimoni, ikiragi kiravuga, abantu baratangara bati, "Uhereye kera kose ntiyigeze kuboneka nk'ibi muri Isirayeli." Ariko abafarisayo baravuga bati, "Umutware w'abadayimoni niwe umuha kwirukana abadayimoni." Muri Mariko ibice 3 umurongo wa 1 aravuga ngo, "Avayo ajya iwabo, abigishwa be baramukurikira." Isabato isohoye, aherako yigishiriza mu isinagogi. Benshi babyumvise baratangara bati, "Ibi byose uyu yabikuye he? Kandi ubu bwenge yahawe n'ibitangaza bingana bityo akora abikura he? Mbese si we wamubaje mwene Mariya, mwene se wa Yakobo na Yosefu na Yuda na Simoni? Bashiki be nabo ntiduturanye?" Ibye birabayobera. Yesu arababwira ati, "Umuhanuzi ntaburi icyubahiro keretse mu gihugu cy'iwabo no mu muryango wabo no mu nzu yabo." Nuko ntiyashobora kugira igitangaza akorera na kimwe, keretse abarwayi bake yarambitseho ibiganza arabakiza, atangazwa n'uko batizeye. Agenda mu birorero impande zose yigisha. Bukeye ahamagara abo 12, aherako atuma babiri babiri abaha ubutware bwo gutegeka abadayimoni. Abihanangiriza ati, "Dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugire ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu ariko mwirinde abantu kuko bazabagambanira mu nyiko kandi bazabakubitira mu masinagogi kandi ntimuzatinye abica umubiri badashobora kwica ubugingo ahubwo mutinye ushobora kurimburira ubugingo n'umubiri muri Gehinomu mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi sinaje kuzana amahoro ahubwo naje kuzana inkota kuko naje gutanya umwana na se umukobwa na nyina umukazana na nyirabukwe abanzi b'umuntu bazabaho mu rugo rwe ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntabakwiriye kuba uwanjye kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntabakwiriye kuba uwanjye urengera ubugingo bwe azabubura ariko utita ku bugingo bwe kubwanjye azabubona uyu munsi twabonye ko umwami Yesu yari yuzuye imbaraga z'Imana haba mu magambo ye no mu bikorwa bye abantu benshi bamukurikiye baratangaye maze baravuga ngo isabato isohoye ahera ko yigishiriza mu isinagogi benshi babyumvise baratangara bati ibi byose uyu yabikuye he kandi ubwenge yahawe n'ibitangaza bingana bitya akora abikura he aya magambo yanditse muri Mariko bice 6:2 Yesu yakuyeho imbaraga n'ubwenge nta na hamwe yabikuye kuko ubwe niwe mbaraga n'ubwenge by'Imana Umwami Yesu yakoze ibikorwa by'Imana byose bikomeye hano ku isi kugira ngo yereke abantu ko yavuye aho yahoze n'uwo yari we yari afite ubutware ku byaremwe byose kandi afite n'imbaraga zose kuko yari Ruh Allah na Karimat Allah bisobanura ko ari umwuka w'Imana kandi ari n'ijambo ry'Imana niyo mpamvu Yesu yabashije guturisha umuraba gukiza umugore wari urwaye indwara yo kuva amaraso agakiza n'umuntu wari utewe n'abadayimoni akoresheje ijambo gusa imbaraga z'Imana zose zitagira imbibi zari mu mwami Yesu nicyo gituma yashoboye gukiza umugore wari urwaye indwara yo kuva amaraso ayimaranye imyaka 12 uyu mugore yari yarakoresheje amafaranga menshi yivuriza ku baganga batandukanye ariko igihe yakoraga ku myenda ya Yesu gusa yarakize ni kimwe n'igihe Yesu yakoraga ku maso yazamumye ebyiri zahise zikira ko kanya zirabona ndetse ubutware bwa Yesu ntibwagarukiraga gusa ku bazima yari afite ubutware no kubapfuye niyo mpamvu yabashije kuzura umwana wari wapfuye imbaraga za Yesu zarenze iz'abahanuzi kuko ubwe yari ijambo ry'Imana mu mibiri y'abantu nibyo ijambo ry'Imana bitubwira ko ubutware bwose n'ubushobozi bwose byahawe Yesu Mesiya niyo mpamvu niwizera Yesu nk'umukiza n'umwami wawe ntacyo uzongera gutinya haba urupfu ubuzima imyuka mibi cyangwa abaruzi ntuzatinya iby'ubu cyangwa ibizaza ntuzongera kugira ibyo wambariraho cyangwa gutamba ibitambo by'imyuka mibi kugira ngo ikurinde kuko umwami Yesu azakurinda uko niko ibyanditswe bivuga ngo nyamara muri we n'ukuvuga muri Yesu niho hari kuzura kumana kose mu buryo bw'umubiri kandi mwuzuriye muri we ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose aya magambo yanditse mu Bakorosayi bice 2:9-10 mbese wizera witwa ko ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose cyangwa uracyemera imbaraga n'ubutware by'iyisi bidakomeye wakoze rero gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi mu nyigisho y'ubutaha umwami nabishaka tuzakomeza kwiga ubutumwa bwiza maze twumva uko Yesu yigishije abantu benshi mu migani Imana iguha umugisha kandi kwigisha byinshi kubirebana n'ibyo yavuze kuri Mesiya ahagira hati muri we ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose aya magambo yanditse mu Bakorosayi bice 2:9-10
Murangije kumva ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0782 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0782 12 79 018.